Download it. Right, she's a record. Yo, I'm going in. Ronnie D, Mr. Young Don, the gangster.
It's a Billy Q production.
Hustle. Mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle. Walindra mboi siti zibana. Unitumire chefoni ngatizanga takwana. Hustle. Mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle. I'm going in.
Ega to preview this letter, not him up people of Yamba, he made the investor anyway. Again, if you didn't fool up on me, because in a catropa, he found the waffle anymore. I bet that for distraction was an avote in Danny. Nikafa ndepe mfuna mukatashe ngati rupia bwezani zemu na bamu malaya. Ngati rupia bwezani zemu na bamu malaya. God bless, tumila basi oe. Ndise tili ikono tibene figo e. Go max akuse hawa wake up yo. Oh my nigga hawa pull up yo. Hustle. Mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle. Wali ndramo boy siti zibana. Unitumire chefoni ngati zanga za kwana. Hustle. Mtu wanga ni kuterera kuseni. Milionia ni kuterera kuseni. Hustle. Riding drama boy city zibwana. Unitumere chefoni ngati zanga za kwana.
Hustle. Samba vau puwa upuwe upuwe. Hine kwa hustle sini puwa. Elo nili iu. Plus kuponi na Junior Josiah. Fresh to kill. Chill. Feel. Master ya mutiu. Ngati chakua wa bad better take a chill pill. Still chikali monga DJ Kali. Nichoma bacon. No more decades monga acorn. Nika panga mufu munikonga na mapanga. Muiva la switi di miriti aligala pia soldier. True ghetto soldier, boss wa malova. Na UB48 enzo washa mamote hapa kawash. Mwenzo seka, hativa di pansi. Ni hustle, moto ni kashi. Ala IP Bryo, to we meet again.
Mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle, wali ndramo boy siti zibana. Unitumire chefoni ngati zanga za kwana. Hustle, mtu wanga ni kuterera kuseni. Kuseni kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle. Wadi ndramo boy siti zibwana. Unitumire chafoni ngati zanga za kwana.
Hustle. Mastermind geto inanipanga. Walangana apa chinochi ona paja. Bafuna nigonelele nisauke. Manje busy kuseni na chisikefu kumanja. Chasing that paper ine mpaka cheku mandia komandia. Vela pressure ini konka ine ngati cheni shadow. Aga issues to handle every day ni muhasu. Kulimo ilili wa easy wa yasau. Nishuti ya panko loko, I got time to kill. Ine mwanga ni mu streets, mweni pangi la madeals. Yeah, Young Debs, Gyro Gangster.
Hustle, mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle, wali ndramo boy siti zibana. Unitumire chefoni ngati zanga za kwana. Hustle, mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle, wali ndramo boy siti zibana. Unitumire chefoni ngati zanga za kwana. Hustle, mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle, wali ndramo boy siti zibana. Unitumire chefoni ngati zanga za kwana. Hustle, mtu wanga ni kuterera kuseni. Kungara milionea ni kuterera kuseni. Hustle, wali ndramo boy siti zibana. Unitumire chefoni ngati zanga za kwana.
Hustle. Shout out to all the street liners. Y'all know what time it is. It's all about money. It's all about hustle, baby. Shout out to Bwana Chaisa, Sergeant Kabodio, but my jam Chisenga. What up? Shout out to all my hustlers. Mosh Pia Chania boy when Bondo yoy. My guy could my best. Super evergreen members. How you doing, people?
It's a Billy Q production.
Right, she's a record.